Kwetse motse o bitswang motse wa Sion hona hona le Jerusalem encha ya legodimo mo batho ba kgobokana ngo ya go rapela modimo Yeah.